madoda madoda uphume njani elihlaza eqelini elihlaza isidoda uyasihlaza lolwatha madoda uphume njani elihlaza eqelini elihlaza isidoda uyasihlaza lolwatha
seyaqala le oh ngothi hifuna ukoluka mhlazana izibona ubudala aphengingqini babe sele beyibiza nangobhonyongo yayisazana nditsho nogonondo abakhulu somagwaza ngicela uncede undikwaze beyindoda ndizovusela mikhaya ngalamandla endoda ayazange hlathini ukuba njengokuba besiza beliqela amakhwenkwana ndiwatheza ubukhwenkwe amandla endoda kwedini nangaphentloko qiniseka uqonde ucingisise njengengqondo uhloniphe umntu ongumama kuba nguyena osisikhukhukazi selikhaya wena uzube yilontsika yelikhaya ungabhozi uthi untsika umshiye enhlezikantlolo watshona lamzu wokuqala ekuse ndimamele nxasenda ukuxelela qala uthi kum uliqala kodwa ukwazi umele umqala ngakubula ten shot umiliswe likasi handi apha kuseforest mfethi rap ibambe kanje uyinonsense ifazimela le mbangxo ifuna ikwekwe ekwaziyo ukuqiqa nokona nokucama nokuncamela nokwazana nento ayifunayo nifo kuyazo ifunayo uzofela kwehlathi kusemadoda inikezela kuno wam umsebenzi ndugqibile kwaye nzovuna siqhamothile imfanelo
zenuphume njani elihlaza eqelinxa elihlaza isidoda uyasihlaza lolwatha madoda uphume njani elihlaza eqelinxa elihlaza isidoda uyasihlaza lolwatha